giteseko twise mayengo manji nebizibunga minji naye nkukoza ekyo nkumpisa bwatyo munange wangamba tolienda mwera tolirabayo omundi ansinga bichi bino byempulira tinoolina bakyala balala
Take care.